tumboni wako baba, natarajia uko salama. Nakumbuka ulivyokazana na sura yako baba, nitakumbuka. Oh, oh, oh.
Okay. Siwezi wadanganya, misi kuwa poa na my father. Nilijona kwa macho zangu aki disagree na mother. Kifaranga itakuwa jogo, wonekana yai kitagwa. Auza kidi 93, naikumbuka kama jana. And that's why I rarely talk about him. Na nilipromise mom next day, tenda kumuona hosi. Deep within I was bitter, jua kadazi kapita. Machozi kwa giza but na smile in disguise. Ati ni mwache apone kwanza, ndio pate nguvu ya kuapologize. Zadi alitumana, I always blame myself for that. Fursa tu, nikakata kusema goodbye to dad. Yo kitu ni umagi wa leo, wimbi zangu zimepotea kotea.
Wimbo ni wako baba, natarajia uko salama. Nakumbuka ulivyokazana na sura yako baba, nitakumbuka.
Atakisema sali mara ngapi, utamu itafika kwa mdomo. Ndio kitu niligundua vile tu nyimu likuwa wadogo. Saimi ni father of two, before mzaliwe mulikuwa kwa news. Naomba badaye mtanyelewa, kwa saimi ntawalewa. Natuwa meno lini, I wish mge kuja na manual. Plus na respect mama zenu, vile situation walihandle. Tume disagree, tume go for days atujongea. Ata maji sakafuni, after day inapotea. And I wish singe itu, but nikiwa tazama it's so good. Na mimi sio perfect, hakuna moment na regret. Busy kwa stage na on set, ndio mwena chakula kwa plate. Na wapenda, niko njiani, kwangu everyday ni father's day.
Wimbo ni wako baba, natarajia uko salama. Nakumbuka ulivyokazana na sura yako baba, nitakumbuka.
Baba, natarajia uko salama. Nakumbuka